This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Nshuti zacu mwaramutse neza. Gahunda radio yacu y'Ijwi rya Amerika imaze umwaka. Muri iki kiganiro twahaye ijambo abakurikira Ijwi rya Amerika bavuga icyo bayitekerezaho. Kazungu Manuel Kade uraho neza?
Ndakomeye.
Nuko watwandikire utubwire yuko ukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika ubuhashize umwaka dushyizeho gahunda ya saa moya n'igice yo kumugoroba. Wayakiriye ute ubu ngubu yumva ute?
Gahunda ya nimugoroba ya radio Ijwi rya Amerika cyangwa radio yacu nk'uko tuyita twayakiriye neza, twarayishimiye cyane. Ni gahunda yaje amasaha meza abantu baba badusitaye bataramye. Nanavuze ko ari amasaha tuba turimo gufungura twishimye, umuntu atabura kuvuga ko ari ibiganiro bituma tunagira apeti mu gihe turimo turya. Mu gihe nka radiyo yacu yari isanzwe ikora ibiganiro mu rukerera ku masaha agora benshi, turi mu bitotsi byinshi cyangwa se isura ryinshi nk'uko abarundi babivuga, ariya masaha baratunejeje rwose.
Yego, usibye amasaha yabanejeje, ibiganiro byo ubyakira gute?
Ibiganiro tubyakira neza, cyane cyane kuko bikurikiranwa na benshi. Ibiganiro navuga hafi ya byose, uhereye ku makuru kumva ibiganiro bisanzwe, ni ibiganiro twishimiye cyane cyane ko ari n'amasaha anogeye abantu benshi batararyama.
Buri mugoroba ukurikira gahunda za radiyo yacu?
Buri mugoroba ndazikurikira rwose. Buri gihe mfite akanya, iyo amasaha ageze mba hafi ya radiyo kugira ngo nkurikire ibiganiro bya Ijwi rya Amerika.
Hanyuma ukurikije uko umaze igihe ukurikira Ijwi rya Amerika, hari inama wagira ababakorera ibiganiro mbese ko ari abakozi banyu?
Inama nagira abakozi bakorera Ijwi rya Amerika kandi nk'abakozi bacu, nabagira inama zo kugenda bongeramo ibindi biganiro byinshi bitandukanye, cyane ko n'ibyo bafite atari bike, kuba bakongeramo amasaha ndetse bakongeramo n'ibiganiro bitandukanye. Navuga nk'ibiganiro bijyanye no guhuza abantu, ibintu bya pacification, n'ibindi biganiro byerekeranye wenda n'imibiri y'abantu bya sante, ibiganiro byinshi wenda abantu bose bagenda biyumvamo. Nakwifuza ko bakongeraho n'iminota mikeya ku mugoroba bigahita, kuko ari ibiganiro bikundwa na benshi.
Ubundi Kazungu, ubu ngubu uri hehe, uba hehe?
Njyewe ntuye mu Rwanda i Kigali, nkamerereye.
Ubusanzwe ukora iki?
Ndikorera, njyewe ngira kampani ndikorera.
Nuko urakoze cyane.
Urakoze cyane.
Mbo njyewe ndi Sinzoba wa Nyakidanse, ndi Bujumbura, nsanzwe ndi umuganga kandi nkaba nkunda kumviriza cyane Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byanyu biratunezeza cyane rwose. Biradufasha cyane cyane mu bijyanye na politiki, mu bijyanye n'umutekano, mu bijyanye na ekonomi yo muri Afurika. Turabyishimira cyane kabisa.
Radio murayumva neza aho ngaho i Bujumbura?
Aha ngaha turayumva neza, cyane cyane dukunda kuyumva biciye kuri RPA saa tatu zo mu gitondo hano i Bujumbura.
Wumva ibiganiro by'Ikirundi n'ibiganiro by'Ikinyarwanda se bingana cyangwa hari biruta ibindi?
Oya, nta biruta ibindi murekiribura. Njye ndatekereza ko bivana n'amakuru mwa mwabonye ko angana. Nimukomereze aho ngaho, ahubwo murebe ukuntu mwatwongerereza n'umwanya ahubwo, kuko ni ikiganiro kimara iminota mikeya kandi tuba tubikeneye cyane hano muri Afurika. Ni ibiganiro biri ekiribure, nta hantu muhengamiye, muvugisha ukuri, ni amakuru mwa mwatohoje neza.
Murakoze cyane.
Yego, murakoze namwe.
Nkunzimana Kevin, uraho urakomeye se?
Yego.
Watubwira uriwe neza n'aho uri n'icyo ukora?
Ni ukuvuga ngewe ndi mu kambi ya Kakuma, aho bita muri Kakuma 2 zone 1 block 5.
Ni muri Kenya?
Ndi umunyeshuri, niga kuri Don Bosco, niga muri computer muri level ya diploma.
Ni amashuri yisumbuye?
None
rero Ijwi rya Amerika rimaze umwaka rishyizeho gahunda ya saa moya n'igice y'umugoroba, mwebwe aho ngaho muri Kenya ubwo biba ari saa mbiri n'igice y'ijoro, muraryumva neza Ijwi rya Amerika?
Turaryumva.
Muryumva muri FM cyangwa muri shortwave?
Ni shortwave.
Muraryumva neza, rivuga neza?
hari igihe biza biracika urani kire cyo ngahe biza biracize biracika tuwagerageza ariko si neza cyane kwera ariko ni twarenga 5 muri rusange n'abaturenga 5 ariko biratugora kwera.
None se nimba bibagora hari ibiganiro mwumva bibashimisha cyangwa murabigaya mbese mubyakira mute?
Nuvuga ibiganiro kenshi twakunze kuba twumva nk'ibi biganiro by'umuziki ndetse ibiganiro biba nk'amakuru mukuru muri rusange tubashima kubona mukunda gusha kubiduhana mu bihugu by'ibiyaga bigari nk'aho iwacu nkagiranye mu Burundi.
Yego,
ndakunze kuba nshima cyane gusa mukuru mukunda kuvuga cyane ku makuru y'aho iwacu mu Burundi nkashima cyane kubiri.
Ariko se hari icyo unenga, hari kitagushimisha? Mbese niki kitakunyura mu byo mu rwego rw'ibiganiro dukora?
Nashima ko mushyiraho ibiganiro cyane byo by'impunzi.
Ye, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Ntiho bose, Ildefonso uraho neza se?
Muraho, bwana Thomas Kamirindi.
Murakomeye.
Turakomeye rwose.
Nuko, none se ubwo wakwibwira bumva ijwi rya Amerika kurushaho ukababwira n'ahuri?
Murakoze cyane, nitwa Ntiyabose Ildefonso, njyana ku Gishushu Kigali.
Ubusanzwe ukora iki?
Ubusanzwe kora umurimo muri Kigo Rwanda Limited.
Yego.
Eh,
nuko ijwi rya Amerika uraryumva se buri munsi? Uryumva kangahe mu cyumweru? Watwungura inama?
Ni radio koko dukunda kumva cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari. Tuba dukeneye radio ifite ibiganiro bihuza abantu bose, baba abanyamahanga n'abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda, cyane muri ibi bihugu bivuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi. Tukaba tuyikunda rero kuko ari radio ikunze kugira ibiganiro kenshi bicukumbuye kandi bitabogamye, bikaba rero ari byo byiza bituma kenshi dukunda kumva iyi radio.
Ubusanzwe wuyumva sangahe?
Nkunda cyane kumva ikiganiro cya nimugoroba kuko nacyo kiganiro kiba abantu benshi bahuguse, ariko n'icya mu gitondo tukunda kucyumva.
Hari ibitagushimisha se mu byo wumva ku ijwi rya Amerika?
Twifuza ko amasaha y'ikiganiro yakiyongera.
Uravuga ikiganiro cya nimugoroba?
Ikinyarwanda. Ay'ikinyarwanda nimugoroba ku buryo byibura yaba isaha imwe aho kuba iminota 30. Hakabaho n'ibiganiro mbwirwaruhame bijya bihuzaga impande zimwe na zimwe zumva ibintu gutandukanye.
Nabyo bikaba byahita nimugoroba?
Nabyo bikaba byahita nimugoroba.
Ntiyabose Ildefonso rero urakoze cyane.
Ntitwasoza tutabashimiye ku murimo mwiza mukora, ariko cyane cyane ari mwebwe Thomas n'abandi bose mufatanyije uwo murimo.
Ndagushimiye cyane.
Murakoze.
Yosefu, wewe uraho urakomeye?
Neza.
Niko se, watubwira mu magambo make ahuri n'icyo ukora?
Mba mu mujyi wa Buruseli, nkora akazi ko gutwara abagenzi muri tagisi.
Ukamazemo imyaka ingahe?
Namazemo imyaka 10.
Nuko niko se bwana Niyonteze Yosefu, ijwi rya Amerika ujye uryumva?
Ndaryumva buri munsi mba ndyumva, numva amakuru, nkumva n'ibindi biganiro biricaho buri munsi. Ndaryumva kuko rimpuzane n'u Rwanda, dore ko riva ivuga no mu Kinyarwanda. Ndaryumva rwose cyane, ndabakurikira buri munsi.
Uvuze u Rwanda, ukomoka mu Rwanda?
Nkomoka mu Rwanda.
Yee, none se uryumva gute radio aho ngaho zirahagera?
Ndyumva ku buryo bwa interinete, rwose amajwi atambuka neza. Mu gitondo iyo ngiye kujya ku kazi ndabanza nkumva amakuru, nimugoroba nataha nkumva ndi.
Yee,
ku buryo mbumva buri munsi rwose.
Kwa kundi bavuga direct internet direct nka nimugoroba?
Nka nimugoroba iyo mfite akanya ndi mu rugo mpita nshyiraho direct.
Yee,
ariko ubundi iyo ntafite akanya bitewe n'imirimo muzi ko ibya hano iburayi byiruka nta maguru. Numva ibiraro jisitire byanyuzeho.
Hari kitagushimisha se muri ibyo biganiro wumva ku ijwi rya Amerika?
Oya, byose ngewe byose biranyura rwose.
Wamenya hari abandi banyarwanda baraho ngaho mu Bubiligi nabo bumva ijwi rya Amerika kuri internet nk'uko ubikora?
Yewe, abenshi barabyumva kuko tujya tuganira ibyanyuzeho.
Yego,
bacuti banjye n'abandi bose tujya tuganira ibintu byanyuze, abenshi cyane bararyumva.
Nuko
urumva ikintu iyo uri mu mahanga ukumva ururimi rw'Ikinyarwanda ruciyeho biragushimisha, nta kuntu tutaryumva. nka 99% kwijana bumva BBC, bumva BBC bakumva ibi bya Amerika, bakumva Radio Rwanda. Sanga rwose ba twakurikira
aho hose ni kuri internet.
Hose ni kuri internet.
Niyo Nteze Joseph, urakoze cyane.
Namwe murakoze kandi mugumye mujye mutwumvisha ibyo wacu rwose, biradushimisha bitangiye twumva tunezerewe umuntu afite nostalgie.
Nostalgie ni ugukumbura.
Ni ugukumbura.
Tuzajya tugerageza uko dushoboye kose.
Imana
rikomeze ibafashe.
Namwe rwose mukomerezaho.
Ndibutsa abo twumva ko tuvuganye na Bwana Niyo Nteze Joseph ari mu modokari akomeza akazi. Akazi keza rero.
Namwe.
Gahunda radio yacu y'Ijwi rya Amerika imaze umwaka. Muri iki kiganiro twahaye ijambo abakurikira Ijwi rya Amerika bavuga icyo bayitekerezaho.
Njewe ni kwa Shizo Tumasherje, Burundi, na Uganda, Kampala, uwa mwenu bya business.
Uri korera ku giti cyawe?
Ya.
None se aho ngahe Kampala mwumva Ijwi rya Amerika?
Kase kuri page ya Facebook niho nzankoresha nk'amakuru mwashyizeho nkasoma kuri Facebook nyine.
Ntabwo ijwi rya Amerika, ntabwo mbese kumva radio.
Ntabwo mbikozesha cyane hano, mbese ariko ni about Facebook ndayikoresha nkabireba, ari komenta nkabwira komenti.
Ntabwo
turishima tukabona ibiganiro mutugezaho, ni byiza byo kuko mwitaho bose ababishoboye kumva rurimi rwacu. Turishima kuko ndabona mwisi w'i Burundi mu Rwanda inkuru mushyaho, kandi turaryoherwa kuko iyo turi mu mahanga tukabona inkuru z'iwacu biratunezera. Aho gufiza ni mubwire nyine amashami amwe umuntu azoya nyega kuko ndi mu Buganda, hariho na ofisi zo kwinjira mu atini ya ikoreye inediyi akishaka katangi nkuko ayumva akanyerwa cyane.
Nuko sinzo rero urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane.
Josiane, uraho urakomeye?
Na neza.
None watubwira uri wese neza ukavuga naho uri, mbese abumva Ijwi rya Amerika bakakumenya kurushaho?
Nyanzira Josiane, aba ndi mu Rwanda, umunyeshuri wo muri kaminuza y'ubuhinzi n'ubworozi.
Izayo?
Ntabwo ikikwizayo, ni rya kera.
Isigaye yitwa ngo iki?
Isigaye yitwa KVM, College of Agriculture and Animal Science.
Aha, mu Cyongereza.
Josia,
ujya wumva Ijwi rya Amerika?
Rimwe na rimwe bitewe n'uko ahantu mba ntabwo rijya ripfa kuhafatisha, ntabwo rihagera neza.
Uba ku ishuri se?
Oya, ntabwo mba ku ishuri, mba muri Kigali Kabuga. Rero rezo yaryo ntabwo ikunda kuboneka, niyo izi zicika cyane.
Muri FM?
Muri FM.
Iyo ushoboye kuyumva wumva ibiganiro byayo bimeze gute?
Ibiganiro byiza, ari ikiganiro njya numva agikunda kuba kirimo Karekezi. Cya mu gitondo.
Ni ikiganiro dusangira ijambo?
Dusangira ijambo. Ni cyiza kuko nungukiramo ibintu byinshi, nkagenda menyamo amakuru amwe n'amwe, ariko kuko nyine ntabasha kuyifatisha bituma ibindi biganiro ntagenda mbikurikirana.
Ntabwo ujya ushobora kujya kuri interineti ngo wumve nibwo wabyumva neza kurushaho?
Kuri interineti, ahubwo kuri interineti aho ntabwo najyaga njyaho, ariko ndumva ubu ngubu ngiye kuzajya mbikora.
No kuri Facebook ushobora kujya kuri interineti cyangwa se kuri Facebook nabyo ugashobora kunyuraho?
Kuri Facebook naho.
Ushobora kuhanyura
naho ni Voice of America.
Ushobora naho kuhanyura hanyuma ukumva Voice of America, Ijwi rya Amerika mu Kinyarwanda. Nuko rero urakoze.
Ariko ubundi.
Yego.
Ariko ubundi nta kibazo, icyo kiganiro cyo nkunda kucyumva pe.
Nuko.
Ikibazo nyine ni icyo ngicyo cy'uko ntakunda kuyifatisha bitewe n'ahantu mba ameze nk'aho ari hepfo mu gishanga.
Urakoze cyane rero.
Urakoze namwe.
Bonane Jean Baptiste, urahura koma?
Ndakomeye Kamere.
None se mu magambo makeya wakwibwira kurushaho abumva Ijwi rya Amerika n'aho uri?
Njyewe nitwa Bonane Jean Baptiste, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba nkomoka mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba.
ni nahuba
nihomba ariko cyane cyane nkunze kuba mu mugi wa Gisenyi.
None se mu mugi wa Gisenyi naho ukomoka mujya mwumva ijwi rya Amerika?
Turaryumva cyane.
Muryumva muri FM?
Turyumva muri FM no kuri Nuza no kuri Isuwe hose turaryumva.
Kuri internet ntabwo mujya mugerageza kuryumvaho?
Kuri internet naho umuntu aragerageza, ariko cyane cyane ibiganiro bikunda gutambuka kuri internet nkunda kubonaho ni nk'ibiganiro abantu baba bashaka kuvuga ibyiyumviro byabo.
Yego.
Baba banditse ibyo nkunda kubonaho.
Tumaze umwaka dushyizeho kiriya kiganiro gitangira saa moya n'igice y'umugoroba kugera saa mbiri, mwacyakiriye mute?
Abantu bose bacyakiriye neza, kubera yuko cyatumye abantu bagerageza kumva amakuru ku ijwi rya Amerika, utayumvishe mu gitondo akagira intuzo kugira ngo aze kuza kuyumva kumva kiriya kiganiro cya nimugoroba. Abantu benshi cyane bumva ijwi rya Amerika barabyishimiye cyane.
None hari ibyo mu binengaho se, hari ikitabanyura, hari ikitagenda neza muri izo gahunda z'ijwi rya Amerika?
Ku ruhande rwanjye ntacyo nanengaho, gusa nuko wenda urebye n'ubundi ukurikije ukuntu abantu baba bafite inyota yo kumva ikiganiro kirabira biganiro byanyu, nuko n'ubundi iminota igihe kiracyari gito cyane, wenda bishoboka byazaba byiza bakongeraho indi minota yindi kugira ngo abantu bajye bagerageza kumva ibiganiro cyangwa se amakuru mu buryo burambuye. Nicyo kintu njye nabasha kuvugaho.
Naho ubundi uko ibiganiro biteye, ibiba birimo, byo ntacyo binengaho se?
Ya ntacyo nabinengaho, kubera yuko akenshi ibiganiro bikunda gutambuka ni ibiba byateguwe cyangwa se mwahawe. Nkekana mu bwanyu bibagezeho mubikorera ubugororangingo mukabasha kubivuga uko biri, nta gusebanya kurimo, ndumva nta kindi kintu njye nabinengaho.
Bonane Jean Baptiste urakoze.
Sawa namwe murakoze Kamerine.
Manzi Claude uraho urakomeye.
Muraho muraho radio yacu dukunda ijwi rya Amerika.
Yego amakuru.
Ni meza.
Nuko none se wakwibwira kurushaho mu magambo make yabumva ijwi rya Amerika bakakumenya kurushaho ukababwira n'ahuri?
Murakoze cyane. Nitwa Manzi Jean Claude, ni mu ntara y'Amajyepfo muri Kaminuza y'u Rwanda, nkaba ndi umukunzi w'ijwi rya Amerika.
Ukunda kuyumva cyane se ijwi rya Amerika?
Radio ijwi rya Amerika nkunda kuyumva cyane, kuko niyo radio numva kandi nta kiganiro na kimwe kijya cyayo kincika, haba ari ku mbuga nkoranyambaga hose ndayikurikirana, kandi n'ubu ngubu niyo radio nkunda gukurikirana cyane kurusha andi maradiyo yose.
Muri FM urayumva neza?
Turayumva neza cyane, neza cyane, tuyumvira ku ijana kandi n'ibyo bitatu mu Majyepfo.
Hanyuma ibiganiro byayo byumva gute, ubona biteye gute, biragushimisha se cyangwa?
Radio ijwi rya Amerika njye mpamvu nayihisemo nk'abarimu bamwe nyikunda, ni ukubera ko ari radio itanga ibiganiro uko biri, kandi igaha urubuga abayumva kugira ngo bayitange ibitekerezo uko bayumva ntaho nigenwe ijambo, bityo rero nkabona ko radio ijwi rya Amerika ntaho ibogamiye, nkabona ari radio itangazamakuru uko yakabaye, idaciye hino, ntakikuyeho ntacyo yongeyeho. Ko nagiye nkurikirana amakuru menshi cyane radio ijwi rya Amerika tugezaho, nanjye nkashaka kugira ngo nanjye nyikurikirane, ubu nkasanga ni radio ivuga mu makuru ihagazeho neza ijana ku ijana.
Ku buryo wumva ntacyo yinenga?
Radio ijwi rya Amerika ntacyo nayinengaho, kuko ndumva ntacyo nabona nyinengaho, kuko ibyifuzo tuyihaye nibyo ikurikiza.
Yego.
Kuko iyo twifuje ikintu tukibagezaho mukagikemura, bityo tukumva ijwi rya Amerika ridushimire. Icyo cyashimishije cyane, niyo mpamvu nyishima, ni uko mwashyizeho ikiganiro cya kabiri.
Kiriya gitangira
cyadufashije cyane, kuko
kiriya gitangira saa moya n'igice y'umugoroba.
Cyagitangira saa moya n'igice nimugoroba, n'ubutubwira nicyo ndimo kumva. Nicyo kiganiro dukunda cyane, kuko ikintu cyadushimishije ni uko icyo kiganiro cya kabiri cyagiyeho, bityo rero ugasanga mu gitondo turabumva, umuntu yajya ku kazi na nimugoroba yava no ku kazi rwose akabumva, ugasanga mwahisemo amasaha meza aho buri muntu wese yabumva neza nta kibazo, amakuru yose akayakurikirana, kandi mugasanga muravuga amakuru hirya no hino ku isi, ari amakuru hirya no hino ku isi mutangiza nayo ni meza cyane.
Icyo kiganiro iriya gahunda uvuga radio yacu itangira saa moya n'igice yujuje umwaka?
Yujuje umwaka rwose, turabyishimiye cyane, kandi nanjye nzi neza ko ndi mu bantu icyo kiganiro bacyatse, iriya gahunda bayatse, kandi ikindi no kuri no kuri warwanirwa nkwanyamaga kwa Facebook naho nasize igitekerezo kandi ndabifurisa ukuru nziza
nuko nuko urakoze cyane
eh murakoze cyane nama
nawe uje wigutsinde
eh murakoze cyane rwose ndabashimiye
Gahunda radio yacu y'Ijwi rya Amerika imaze umwaka. Muri iki kiganiro twahaye ijambo abakurikira Ijwi rya Amerika bavuga icyo bayitekerezaho. Hakiruzu wera Fulgence urahura koma?
Muraho murakomeye cyane namwe.
Amakuru yandi.
Turaho turashimira Imana urebye n'ibisanzwe.
Ijwi rya Amerika se ujye uryumva?
Ijwi rya Amerika ndaryumva rwose cyane cyane nko mu masaha ya mu gitondo kuko umuntu abatari yajya mu bindi. Turaryumva rwose neza 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 cyane kuko ushobora mutunabigenzuye ushobora gutanga audience muba mufite ari nini cyane nje naba bari kumva andi maradiyo yaba yo mu Rwanda cyangwa se impuzamahanga mu masaha nk'ariya bakarusha noneho kuri iriya gahunda mwashyizeho ya nimugoroba nayo ni nziza cyane
yujuje umwaka
ni byiza cyane rwose
nuko radiyo Ijwi rya Amerika uyumva muri FM uyumva ku buhe buryo
nyumvira kuri FM rwose radio Ijwi rya Amerika no kuvuga ngo radio kirabaje gufite hano zirenze imwe zose mbanasekinzemo ku buryo naho ntakwibuka gushyira ngo mfungure bijyemo byakwikora mbanashyizemo uburyo ndi buhite numva Ijwi rya Amerika na sinzi nakwicura kuko ndari kunda cyane
ntacyo uyinengaho se
urebye nta byinshi byo kugonda nengaho wenda nuko mu mfite ubushobozi bwo kugera ku makuru yose ugasanga muratubwira byarenze hirya no hino deja no mu gihugu imbere mukatubwira uko byagenze ariko wenda ntabwo umuntu akunda kubabona ku mateye arimo hari ingwa ababone zizaje wenda yibaza uburyo kimo wa mwabonye amakuru ari kurebye nta byinshi tubanenga gusa ikibazo cya tekinike nicyo kijya kitubangamira hari igihe rwose ikikagurika kandi yaramakuru dukeneye kumva cyangwa se ibiganiro icyo kibazo gihari
ibyo byo gucikagurika bikunda kubaho
bikunda kubaho hari n'igihe mushobora kumara n'iminota 5 rwose acite ntimube mwabimenye buri hari nk'uburyo umuntu yabibabwira twabibabwira ariko ubuhumbi amahirwe mbonye yuko yabibabwira kenshi usanga rwose bya birimo kwanga umurongo uri gucika ukajyaho bikongera bigahagarara gutyo
ubu nubundi buryo burahari nka Facebook watwoherejeho na nimero yawe ya telefone ushobora kwandikaho ukaturya kara noneho tukabwira abateknisiye bacu i Kigali dukorana bakabikemura
nuko bavuga ngo nta ibyo byose natekereza nti namwe murabiza ashobora kuba ari ikibazo cyananiranye ku buryo kuvuga ngo ndabohereza ikibazo gihari ntabwo nari kubasha kubivuga nzi ko mubizi ariko ubwo muramutse mutabizi ko twaba twaratinze kubibabwira nawe ikibazo cya tekiniki kigiye kitubangamira ikindi kibazo wenda ni cyo kubona impande zombi hari igihe muba mwavuganye wenda na leta ubundi mukavugana n'abarwanya leta bari muri opozisiyo ariko nk'iyo mwa ari n'ikibazo cya politike ugasanga muri kuvugana n'impande zombi zose zigomba kuza muri iyo kuru kugira ngo itungane neza iri impande zose zivugwa hari igihe muvuga muti twagerageje kuvugana n'aba ngabo byadukundira ubwo urumva ko nyine tuba tubuza amakuru yuzuye kandi hari igihe bigira ibintu nubwo atari cyane
nicyo kibazo cy'abanyamakuru kubera ko ntabwo twebwe dutara amakuru ntabwo tuyakora noneho rero abakora amakuru bo nibyo turabashaka bakageraho tugasanga bafite imirimo se cyangwa se akaba n'igihe badashaka kutuvugisha nabyo bibaho nuko tukabibabwira mwebwe rero banyiri radio tukabibabwira tuti twagerageje biratunanira burya biba ari byo hakabaho n'igihe za telefone zanga ubwazo nabyo bibaho impamvu ni nyinshi zituma tunanirwa rimwe na rimwe kuvugana nabo bireba
niba ari ibyo ngibyo ntacyo hari igihe abantu batekereza bati wenda bababwiye ibintu bibi mutashobora gutangaza n'itangazamakuru ariko niba ari ukubiba byagenze nta kundi nyine ubwo ni ugufata ayo ngayo baba batangajwe
Oya, iyo baduhaye amakuru yaba mabi yaba meza, icyo dushinzwe ni ukuyageza kuri rubanda, ntabwo tugomba kwiyibikaho.
Kwibikaho amakuru ni kosa, nate uko biri kose rwose ijwi rya Amerika turaryumva, kandi byatangiye uhereye mbere kose urabona ko bigenda rwose, hari ikintu kiyongera kigenda kizamuka, hari wasangaga kenshi mutubwiye nk'amakuru ntayo mu karere twumvise, wenda mu Rwanda, Burundi, DRC n'ahandi, ugasanga tumva amakuru yaho muri Amerika gusa n'Iburayi, ariko umugerageza kutubwira n'amakuru yo mu karere mukamenya situation igezwe mu gihe nk'iki, ubwo urumva ari byiza iyo tumenye ko mugenda mukurikirana mukagira hasi mukamenya ibibazo by'abaturage n'ibyo bifuza, mukagerageza kubahiriza ubuyobozi, dore ko abaturage kenshi baba batanazi ko hari gahunda zibateganyirizwa, ugasanga bahise babiho ngaho, urumva ko ari byiza rero ku ijwi rya Amerika.
Nuko rwose urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Yego, Imana ikurinde.
Yego, namwe barinde rwose Thomas.
Ndayisaba Jean de Dieu, urakoma?
Turakomeye.
Amakuru yandi?
Amakuru ni meza.
None se ijwi rya Amerika ujya uryumva?
Ndaryumva. Buri munsi saa 12 n'igice na saa 2 n'igice.
Uyumva ku radio muri FM cyangwa uyumva kuri interinete?
Nkunda kuyumva muri FM, ubundi nkabikurikirana kuri interinete, niho nkunda kubikurikirana rimwe na rimwe.
Hanyuma se ubyumva bimeze gute? Ibiganiro birakunyura? Urabigaya? Mbwira uko bimeze.
Ku ruhande rwanjye numva ibiganiro mbikunda, ntabwo mbigaye kubera ko numva abanyamakuru b'ijwi rya Amerika bagerageza gukora, bafite critical thinking iri ku rwego wumva nyine rutabogamiye ku ruhande runura.
Ni mu makuru gusa no mu biganiro se ni hehe batabogama?
Cyane cyane mu makuru, iyo basuye nk'ahantu runaka wumva bagerageza kuvugira rubanda. Ukumva ko nyine umuntu wenda abantu bariho kurengana bakabavuganira kugira ngo ntibagendere ku muntu runaka cyane cyane. Dore tuba twumva amakuru ari nka amakuru ari abari netre, nta ruhande babogamiraho, baba bashaka kugira ngo tumenye ibintu uko bimeze, kandi bakora ubushakashatsi bwimbitse ni uko umuntu abibona.
None se ubwo inama wabagira ni iyihe?
Inama nabagira ni ukubabwira ngo bakomereze aho ngaho, ariko cyane cyane batagendera ku itangazamakuru tugenda tubona mu bihugu bimwe na bimwe rigendera kuri politiki, cyane cyane bagakomeza umurongo bihaye bakavugira abaturage.
Jean de Dieu, urakoze.
Namwe murakoze cyane.
Inshuti z'ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane. Ibyo rero byari ibitekerezo by'abakurikira ijwi rya Amerika, by'abakunda ijwi rya Amerika, kubera isabukuru y'umwaka wa mbere gahunda radio yacu y'ijwi rya Amerika imaze ivutse. Mugire umunsi mwiza. Voice of America.
Listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.